Mystery Music.
Akikupenda tu Yesu amekupenda. Kwa upendo wake Yesu kanipenda, kwa neema yake Yesu kanichangua. Kwa upendo wake Yesu kanipenda, kwa neema yake Yesu kanichangua. Yeah, 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 yeah. Ni Mungu we atupenda.
Atupenda.
Yeah, yeah, yeah. Atujali. Yeah, 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 yeah. Ni Mungu we atupenda.
Atupenda.
Yeah, 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 yeah. Ni Mungu we anatujali. Tumpe ibada ya sifa zetu.
Ni wetu.
Tumpe ibada ya sifa zetu.
Sitaweza.
Ananiweka urwe, ananipenda Yesu, bila Yesu sitaweza.
Sitaweza.
Yeah, 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 yeah. Ni Mungu we atupenda.
Atupenda.
Yeah, 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 yeah. Ni Mungu we atujali.
Atujali.
Yeah, 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 yeah. Ni Mungu we atupenda.
Atupenda.
Yeah, yeah.
Binadamu kisura na mawazo yao mbaya, nimeamua niseme ila sina la kusema. Imebidi nimtaje vile Mungu amenipenda.
Nilianza muziki naye, nikafanya masomo naye, kila kitu nafanya naye, nimeamua nitafanaye. Nilianza muziki naye, nikafanya masomo naye, kila kitu nafanya naye, nimeamua nitafanaye. La 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 la.
Yeah, 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 yeah. Ni Mungu we atupenda.
Atupenda.
Yeah, 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 yeah. Ni Mungu we atujali.
Atujali.
Yeah, 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 yeah. Ni Mungu we atupenda.
Atupenda.
Yeah, 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 yeah. Ni Mungu we anatujali.
Tumpe
ibada ya sifa zetu.
Ni wetu.
Yesu ni ngome imara, anayeniwezesha.
Ulala la, upendo wake unanifanya mimi niimbe.